guriga oo ka yaala xaafadda Dar es Salaam ee magaalada Baydhabo ayaa wali baa ku kahay dab sababtay koronto kaasoo jeesaday qasaare hanteed maadaama guriga oo ku koobanay afar qol si wada jir ah u saameeyay dabka meelasna iyo ka gubdeen dhamaan walyaabogayo ka dhagada jireen qoyska deganay balse iyo kubad baadeen iyo iyaal shaba wali baa dab way muddo qaaday damistii si wada jiray oo ku qayb qaadana maamulka xafada iyo waliba qaybo shir duwan ee bulshada maadaama magaalada Anjarna adeeg dabdamis oo gurmad aan fidiyo bulshada ankorayntii Hassan Sheikh Aadan oo ah uu kalahay ee dabku ku kahi iyo ku hadalay sida markaas wal aan dhiyan iyo waliba qasaaro markaas in jeesade dabka sababtay korontada
bani aadam aan eedo ilaahay ma hadle dad nool wal man yidirna taasba ilaahay ma hadtiisu laakin guruun qoysku dhawaan ka noolay afar qolahay dhismihiisna u subanahay tii muddo ama sanad sanad ay dhisanahay lamb aad ii owlaad ii ana dhahday lamb goodki magaas anka jari ma wal kala ku bii mal aragow ritaas ilaahay ma hadtiya la alxamdulillaah owlaad wal ma ka deerna dadkii muslimki damyaay wal ma ka deerna aan wal ma ii deerna laakin xool adduun wal guruun ma ka jari asiisan araga haytan ah ilaa araga sameeyay leeyahay ilaalmo ku dhonga leeyahay siin baraga haytan ah wal wareys aan baahan ba ma aha ritan guru asiisan araga haytan alhamdulillah rid baniyada wal maka deerna islaanki damay walanka deerna ani wal inka deerna owlaada wal inka ku deerna alhamdulillah taasa ilaahay ma hatiisa beeku wax ku bilaawdi korontadu meeli jaajar ka ka jari yaa wili inuu do banaanka roogday oo walaanu do arday baaytay dhug bilaaytay tumu iyo shansan ba jartay ma jiray banaanka sunaaytay buk yadi yatari wal wal qarahan oo kala hanga ari ilaahay jeeg qarah kama hayna ma haweydiina madigbaana naftay banaanka roogay mayle baarge madilu biyo haqayli iyo haqayli dareeshidi iyo nay gurigi koro oo iskul baheli baarnaysid sababtaad ilaahay amarka iskul leey laakin sababta korontadu
dhanka kale gudoomiyaha xaafada Dar es Salaam ee magaalada Baydhabo ayaa ku hadlay in daminta dabka si eedeen ka adkaatay waana iyo muhiim ee taa in la helo dabdamis la kale ee magaalada oo soo noqon dare maamulka shirkadda korontada ee Beko maadaama sababtay dabka markaasay tii meel ku kahe
baan masiibo rabaan ee aad ilaahay leey gurdo kor iyo horta arabun ka dhiri haab yar aad ma diwalaan dabkun ka hayn dadkoodu la kulmiyahay marka iska dhaafa fargeedigoona ma la ku biin laakiin alxamdulillaah ma ilaahay mahdiis langal anagu ma ka dhamana langal ma ka dhamana taasan ma hadhe ma ishi maahin wal haab yaraato hatta finaan finaan yaa jeedi yaa ku wali haalad iyo ka jareen ma wal kala wallahi ku biin jaran walaay alaab ila argaay anta ka mushan alxamdulillaah marka ilaahay maanka ma hadiyana intii langoolan ka dhamana iyo ilaahay ka ma hadiyana maadaama unuuna maamulkiinaana laakiin walaalkay ay horta taas taas inta ku hore
tan kala beeko mana injeerada lan dabkiisheeni xal mu misheen waayo xal la siin ku fadeesin korontada sheenteen dabkiisheenteen nuur waay ee mana injeerada dadku bulshada ay faa'iido ka qaban hadana xal shoo isin la siin ku fadee hadii dabka ama meel raay injeerada hata wali ku faylaaytay lan kama dii saacad gaadadaw meel isku duwan galiyow bahali dabdamas ki leeyahay oo macnaa budeyda ka jirti saacadaba gaaday lankan budeyda gaadad karo dabdamas ki hay isticmaalshaan sheegdano meel raaysiin waxa fiisayeen ka dhiganta saacadi gaadatay hay koronto likin gili hay bahaluna gado yartan horti eediyada tan iyadeen alxamdulillaah meel raanti weelan siin ka faylata jiraan jiradi alxamdulillaah wali ku sii faylaha bahalasa ku sii fayle lanka di korontadi galado saacadi galado bahal kale na aboodo kontan doorum kubadan lixdan doorum kubadan wal alla wali lanka aboodo gadade caawin kale malsin kay korontada gidiyasan baasi ku daldalaasan hadii gubta gurmud man leh gargaar kale mansuub yaasan horti iyadan alxamdulillaah may la raayin sheegade maamulki oo baydhowo ama may la raay koofar galbadi isin xisaabti alxamdulillaah isin taala unumaysiin faraan ahay alxamdulillaah bulshada si wal ku bedela ee ka maamul haanga saasiin araan reer Dar es Salaam isin korontadan isku taxdira faa'iidiga qabtaan qasaarana siyaanas maysin sheegane fog jinaati badanaatoy lanki dib ka deerine ilaahay may warsadaane macna wali idah ga dareer ahaan la ilaahay ku weela may la raay masiibo kala ilaahay ku meen galnay wali xaafada Dar es Salaam ka dareeri adeerkay Hassan idisa ka dareer ahaan la ilaahay ku weela nafboonin ku koon horti ma hadii ilaahay isku le langi ka kaddo no macnaa in jeesi dib baatiyal kun iyo may la raay in sheegade walaan buugteed ciyaalkii dhar malku biin walla kubiina flaylo kubiima qaadado oo idunka dhagaraasi mal kubiina gobolkun aragaa haytan
magaalada Baydhabo iyo waliba iyo kumiteta magaalooyinka dad shucaydka aan far badanyi waana lagu hirgeli harumooyin kaalmo shidaale haddana waliba aan jarne magaalada adeega dabdamiska taas oo bulshadan ka buraaragsanayna.